Councillor Lucas Qaba wa DA o ile a tsamaya dibakeng tse fapaneng ka re ditoropo tsa Dihlabeng, mme o la fumana hore ho na le mathata diprojekeng tsa matlo tse ahuweng. Ho na le diprojeke tse sa kang tsa qetwa ke contractor ya pele, e ile ya siya maemo a seng hantle, mme e etsa hore beng ba matlo ba tlameha ho fumana matlo ebe nako ya bona e tsebela morao. Mme ha etsa oversight ena ditoropong tse tharo, o ile a fumana ho na le mosebetsi o seng hantle o entswe ke borra contract, di-foundation tse seng maemong a matle, mme ho kenywa ha difestere le mamati se ntse ho bonahala ho robeha le pele project e fela. Mme senana re le mokga wa Democratic Alliance, re tla etsa bonnete ba hore re sheba hore ba ikarabelang ba etsa se nepahetseng. Mme re le mokga wa Democratic Alliance ka hara Dihlabeng, re batla hore baahi ba fumantshwe matlo a loketseng le ditshebeletso tse ba di lokelang ho ya ka molao, ho etsa hore tseo di phethahale. Ke a leboha.